Mr. Mez, Oscar Lithuku. Yeah. When I ungana mi, ungana mi, ngithi when I ungana mi, ungana mi, ngithi when I ungana mi, ungana mi, when I ungana. Oscar Lithuku was the only friend, my nigga, my bro, my best friend, who never turned his back on me. We went to jive everywhere at the Kasi. A lot of guys had a lot of respect for the guy, but they did notice that singabe maqala, I choose maqala, besi puza no Oscar, imbombi spatable cherry, suka kude no Oscar, bazokutshela asikaze saqabana, noma silele ugeli. Onephete nukayo, kodwa ungajampisi. Ngikutshela istory esihle. U-Achuzi wami indima idlalile inkulu kakhulu. Eyamacheri amaningi engijone nawo adlale ngami. Wena umngani wami, umngani wami, ngithi wena Oscar Lithuku was the only guy who said to me, maqala ngikhaphe ngiyocheck ugeli wami, uzoza nomngani wakhe uGugu uzokhuluma naye. Nangempela masifika kugeli wakhe uhamba noGugu, ngingakalazi igama lakhe until ngikhuluma naye uGugu. Wangithanda sacabuzana, and bokusebusuku sisesinawane ngasiphiri, wasibheka wamangala ukuthi mikazosibheka. Sisacabuzana noGugu, sathi sesishaya ushab sesivalelisane nabobhibi. Ngaphinde ngacabuza uGugu, ngamtshela angangikhohlwa, kanti nami bengibaphethe left, right and center. Ngilala nabo abanye mara abakaze bamithe endleleni. Sesihamba u-Oscar Lithuku wathi, hhayi intwana yami unamasimba. No, uGugu ugcine umthola, ngathi uya ubonile nawe. Ngithe kuye hello, wavele wangithanda wangicabuza uGugu maqala. Besingenela amaskantu, Oscar mkhulu kakhulu emaskantini, bemuthanda bonke kule group. Since ngahlangana naye maqala, akaze wangishashaya owaza ngengqondo kini.
Mr. Jovo, so my brother himself. Come on, skekeke, skekeke, we keke. Come on, sawami.